Bo musajjo wavunga munaku agwanira mukazi muduga buzine naku
no
pulirantite fantaje bona dio buru haberumbagana na yatendi mwavu mkwano kawe kwetaka kuma na mundu mutima wanju zizera njiga miundu abachala beru jagana kubana bona yeba chute fujo teba sura munju babanga mbawe nirwanyiza kukuma ye manyowe byanfuna bye bitwa ute omukazi omwe muze mutadde tatya kuyomba mulu jute talina mukwano yadde yadde byanfuna bye bitwa ute omukazi omwe muze mutadde tatya kuyomba mulu jute talina mukwano yadde yadde nebo itakona ye murugudo ekiruma beranga mwenyoko Masajja bamuyita mukongo wanko mwabo mwe muba kusajja kuno abakazi abeeru batwemaliza mubwerere badalu banonya bya mangu we biba bibuze tebaba bangu kale beyimula lwakala tebawata basongola jala ekiro bazungana mutara ku mutara sidira bye bakoze bimala byanfuna bye bitwa ude omukazi omwe muze mutadde Tatya kuyomba mulu jude talina mukwano yadde yadde byanfuna bye bitwa ude omukazi omwe muze mutadde Tatya kuyomba mulu jude talina mukwano yadde yadde chovola baba yungula maziga mabalina empisa za bulama kama sanyu tebalina basaba byapa mamoro kana kalina nachoka kubitonero mukwano talina abachala beru jagana kubana bona ye bajude fujo Masura munju wabanga mbawe Nirwanyiza kuvuma ye manyowe
A Henry Ponti
Story y'omukazi omwe Embera z'omukazi omwe Kala y'omukazi omwe Byanfuna bye bitwa ude omukazi omwe nze mutadde Tatya kuyomba mulu jude